safiirka ayaa wuxuu ka hadlay dhacdadii gaalkacyo, wuxuuna sheegay in dowladda Mareykanka, gaar ahaana wasaaradda difaaca ee arrimaha dibadda, howlgallada Muqdisho iyo Nairobi, in arrintaasi ay aada ugu baaraandegayaan.
Certainly any loss of life by non-combatants is regrettable and unfortunate. The Department of Defense right now isn't convinced.
Naftii waa wax laga xumaaday in sabdur haddii jirto cid rayada oo waxyeelo ay soo gaartay.
They're looking into it.
Waxaa wasaaradda gaashaandhigga hadda ay ku qanacsan tahay in cid rayadii aanay wax ku noqon weerarkaasi.
All I can say is that I
waan ogahay in ay jiraan warar kala duwan oo arrintaasi ka soo baxay. Ma hayo wax xaqiiqa ah, mana ogi hadda cidda xaqiiqada haysa, laakiin waanu sii wadi doonaa in aanu ogaano arrintaas salkeeda. Safiirka Mareykanka mar uu ka hadlay qurbajoogta ayaa waxa uu sheegay inuu aqoonsan yahay in qurbajoogta Soomaalida ee ku nool dunida ay muhiim u tahay Soomaaliya, gaar ahaana tan Mareykanka oo aada muhiim uga ah siyaasadda dibadda ee Mareykanka. Sidaas darteedna waxa uu goostay inuu dib ugu soo laabto Mareykanka si uu ula kulmo qurbajoogta Soomaaliyeed.
I went to Seattle for a couple days earlier this week. I've come here and I plan periodically throughout my tour to return to the U.S. and visit other cities with significant Somali diaspora communities.
Siyaro ayaan maalmo soo joogay, halkan ayaan hadda imid. Waxaana qorshaha igu jirta safarkayga inaan booqdo magaalooyin kale. Waxaan u imid inaan la kulmo si aan aad ugu fahmo fikirkooda ku aadan dalka ay degan yihiin ee Mareykanka iyo horumarka dalkooda hooyo. Waana taatan aan samaynayo. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in caqabadii ay jirto Soomaaliya, laakiin aan la dhihi karaynin in uu yahay dal fashilmay, balse uu yahay dal soo kabanaya.
But I think for as much progress as has been made,
waxaan u malaynayaa in horumar la taaban karayo lagu tallaabsaday. Waxaan qabaa intan ugu muhiimsan ee la doonayaa ay tahay hoggaan dowlad Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa in Soomaali badan ay danaynayso in dalka uu horu dhaqaaqo. Afar sannadood oo dowladda ay ka jirto Soomaaliya ayaa beesha caalamku waxay u fidinaysay taageero kala duwan oo ay ka mid tahay dhanka ciidanka. Safiirka ayaa wuxuu sheegay in isbedelada ay Soomaaliya samaysay sannadihii naga tegay lagu tilmaami karayo guulo, taasi oo horseedi kara in dalkaasi hannaan cusub uu gaaro oo arrimihiisa uu ku maareeyo.